incredible again. Check it. Niko on fire tokia mwanzo so na choma paka this day. Buti na fire flow ina delay kama replay. He play so nigga play stay low. Scratch kwenye rhyme wana sema DJ flow. Niko sick addict talk shit to reality. Genius can you turn a define game kama gravity. Wapa watu stress kama tooth yenye cavity. Buti na feed wallet so haters call it charity. That booth give me life. One verse, four flow, 16 sick lines. Chukia kwenye roo mina true sick mind. Na na style pia ya bure call it new freestyle. Kaza vina kama spana nasema na tight flow. Right flow, flow bombing a blast ka nitro. Chinese swagger, mic fight, tight blow. Bright universal talent, wanasema yo. Type or
Soko, loco, stay ready for moko. MC wa me delay, nez incredible boko. Bado ya chilewa, hebu ka pimbu sipo mweleo. Talewa sababu na ba yingi. Soko, loco, stay ready for moko. MC wa me delay, nez incredible boko. Bado ya chilewa, hebu ka pimbu sipo mweleo. Talewa sababu na ba yingi.
Inaonekana consciousness ya MC ziko low. Na mindo recharge your pack na yourself kwenye store. Ring bells, katanisa, pick hell from the floor. Kisha na speed katwista, skiza mix ya hits kwenye show. Classic, flow na zi stretch kama elastic. Special delivery kwa yote ya naihitaji. Sina kawaida kwa mbovu, so I guess kwa mkali ni habit. Na huni mwaka wangu, yeah I gotta have it. Yeah, the main event imeshaza kwa sasa. Na duke asha sign in check it. So siwezi toka kapa kwani ya mwezi stop the master. Kama wezi ya wezi pata na hini kwa huu mwezi. Mwezi ujani another chapter. Number peke, position yangu moja. Recognition yangu nothing kama something haijatosha. Na niko ill, niko lyrically focus. Kiss nichi, niko street, sipo fiti, niko proper.
Soko, loco, stay ready for moko. MC wa me delay, nez incredible boko. Bado ya chilewa, hebu kaa pimbu sipo mweleo. Talewa sababu na ba nyingi. Soko, loco, stay ready for moko. MC wa me delay, nez incredible boko. Bado ya chilewa, hebu kaa pimbu sipo mweleo. Talewa sababu na ba nyingi.